Here's another one. Here's another one. No leave your sex, na your flat tummy. Kwako kipofu, wengine sioni. Arushikiki mama moja chini. Baby mama utaniponza. Toto toka Mwanza. Dark shebeleza, tendano na vyocheza. Bintu meniweza, najua kuchombeza. Kwenye coach, kwenye meza, ni mwendo kuteleza. Monday to Monday ni mapenzi, kina high pain. Mtoto flani number moja kwenye top 10. Guide flani wa mapenzi binti laden. Na siko single mini metekwa mini take in. Na olivyo mtamu olivyo sex baby they ain't know. Na wakitupaka tu wajibu watu wapi bro mo. Situ upendane wajifunzo pale so mo. Wano no tu wafungi tu midomo. Hey baby same okay. Ujue ntakufata mimi popote. Na kwako mita yari makwa lolote. Wala si Congo pay. And that's what I'm saying. Haika talk seka tie. Deti flani soza dina mani chai. Mtoto flani kweli nuksi na nishai. Kwa penzi lake hata wewe ungejidai. Kame non, kana nom, kame shon. Kila kona, wanasem, tumendan. Na minom, wanasina, tupendan. Ile san, mina ye, kuzikan. Kutengan, mungu san, uu mtoto Tari san, shindikan. Nikuite dear sweet honey, ama mami low. Kikweli we mtoto tanitoa roo. Na kitandani huna dogo yani show show. Na unapopita unalipua watu wana blow. Baby umeleta maafa. Mana mzuri na unazore sifa. Rafiki zako wote striki na sharifa. Wote wanajua we ni mama wa taifa. Okay, come chill nami. My baby so tani. Wangu wa montani. You ni seme nini, yeah. What's all cheap material ni expensive. Ni kupeleke Israel, Tel Aviv. I'm a Maldives. Yes, you deserve. Cause you know that I got you. Na unavyo komesha pozi zako. Takununulia dunia yako. Upole tabia njema sifa zako. Na hisi ni bahati kuwa wako. Yeah, kama wazazi washa bless. Wala sina was. Na vile ulivyo mchesi ya teku care and mother case. Baby wala usena was. Yachie jina fast. Miniko haba tu kwa fast. Man I love ni endless. Kame non, kana nom, kame shon. Kila kona, wanasem, tumendan. Na minom, wala sina, tupendan. Ile san, mina ye, kuzikan. Kutengan, mumu san, uu mtoto Tari san, shindikan.